Welcome all brothers, the Lord Jesus Christ.
We
welcome everyone seated outside.
This
supposed to send the ones still home on the way that the angel of the Lord spoils it in their ears. There's one here that we've begun.
Hallelujah.
Hallelujah. That prayer is very good.
Hallelujah.
Hallelujah. Let's stand on our feet. And we honor the chief guest and the chief ambassador. The Holy Spirit within our midst.
And
he sent by the Father and the Son.
Appear
that he leads us as children of God. Unto all guests born against the Father the second time. Through Christ Jesus our Master. We welcome him to lead us. Even the holy angels, work us together with us,
and let's
post them within their work that they work as minister in the name of the Lord Jesus.
Bw'osinziireyo ayi kabaka bakabaka n'olaba mu ggulu lyonna ne ku nsi ayi Katonda ffe omwesigwa ng'era bw'ategeeza mu Yobu 28 28 gaba weewaawo amagezi we gasiŋŋanibwa ku nsi kyekifo kyago kiruddawa tegaakisibwa maaso g'abantu ayi Katonda ffe nti era bw'osinziireyo waggulu eggulu n'olaba amagezi n'okutegeera era n'otuna mu ggulu lyonna ne ku nsi tukwebaza tukuza ekitiibwa n'ettendo kubanga twasooka gy'oli mu kusooka ng'ekunaesite binaakubaawo nga bw'oyogera mu zabbuli ey'9 oyogera nti omwomutukuvu ng'akakasa nti mukama wali kifo kyaffe eky'okutuula mu mirembe gyonna so ng'ensozi tezinnaba kubaawo nga tonnabumba nsi n'ebintu weewaawo ssebo katonda ffe omulungi kiwe mwennyini wakikakasa osinda mu Yeremiya esula esooka olw'okusatu paka olw'okutaano bw'oyogera ng'ogamba nti watumanya ng'ensitwatumanya nga tunaba kubaamu mbuto z'abamamu baffe era nga tonnatubumba n'otutuma abamu amannya gaffe bannabbi abala basumba abatume abasomesa n'ebirabo byonna nga bwe bigabiddwa mu byandiko bitukuvu eby'omwoyo kale ago ge mannya gaffe ge watuwa ssebo kabaka bakabaka edda n'edda lyonna nga tukyali mu ggwe era omwo omutukuvu akakasa mu Efeso essuula esooka watulondera mu ggwe ensi nga tennaba kubaawo ayi kabaka bakabaka kubeerera abaana era ezzadde ettukuvu tumanyi nga tulina okudda gy'oli oluvannyuma lw'okuvaawo kw'eggulu n'ensi ebiriwo era leero tuli bakudda gy'oli kitaffe omuyiza ebintu byonna waggulu eggulu esiŋŋaanibwa eggulu erijja n'ensi empya gakubikulwa21 bwe tugamba eggulu n'ensi ebyaliwo ebyavaawo olwonno n'alyoka alaba eggulu erijja n'ensi empya era befeso nnya ayogera ng'agamba yalinnya n'ayita mu ggulu lyonna n'alyoka akomawo gy'oli era mukama waffe yesu n'olyoka omuwa okubikulirwa bwe yajja nako mu kitabo ky'okubikulwa essula esooka n'olisooka ayogera nti okubikulwa kwa mukama waffe yesu kristo katonda kitaffe kwe yamuwa alyoka akubikulire ng'ayita mu malayika we eri omuddu we yokaana weebale ssebo katonda ffe omuyiza ebintu byonna weebale kitaffe omwesigwa era twebaza nti mukama okyatulinzeeko obulinzi bwe kitaffe ali mu ggulu eri awaggulu ennyo ssebo kabaka bakabaka otulinzeeko mukama waffe yesu atabaganye ebyo byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi wabi ebisiŋŋaanibwa mu ye nga yokaana essuula 12 bw'agamba nti tuli mu ye era tunaakitegeera alinga leero makolosaayi yannyonnyola ng'agamba ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi biri mu oyo makolosaayi emu ol12:25 tukakasa ebigambo ebyo nga bikulu abikola 17 ayogera n19 25 tutambuliramu gwe era tubeera mu gwe ne ku bujjuvu bwo twefe ennaku twayoba mu Yokaana 16 ayi mukama waffe yesu twagibwa mu gwe era gwe muzabbibu ogwadda naffe bennyini tuli matabi eri obutonde bwonna ke tuba tukugulumiza tukuddiza ekibwa n'ettendo twebaza kitaffe wewatandika naye ku lubereberye mu Yokaana essuula esooka n'olusooka era ne mu ngeri essuula 8:22 nga wali naye ku ntandikwa era ssebo wakkiriza fe obutonde bwonna ne tuva ku ggwe ayi mukama waffe yesu ne kitaffe yasiima ke tubatwongera ekitiibwa n'okuddiza ekitiibwa kubanga obulamu bwo bwe bwaffe twagibwa ku ggwe egwe nnyaffe gwe lwazi twagibwa ayi mukama waffe yesu tukuddiza ekibwa n'ettendo era nga tukugulumiza ne tukwebaza kubanga ggwe bulamu bwaffe era obulamu bwali mu ggwe obulamu ne bulyoka bubeera omusana gwaffe bwe tukozesa okulaba abweru tukwebaza mukama wabakama kabaka wabakabaka kitaffe omulungi wamu n'ekigambo kyo mukama waffe yesu oyo nnyini olwazi kutwaggibwa Tuwebaza omwoyo omutukuvu eyakkiriza okuva ku lubeerera ly'otukulemberamu ng'abaana okubeera kojja omusomesa atujjukiza byonna ebibyokwa kitaffe n'eby'omwana w'omukama waffe Yesu nga bw'ayogera mu Bakolinso ekisooka essuula ey'okubiri ng'ayogera kunyolaomwenda bakole kumi n'olumu ng'agamba tewali amanyi bya Katonda okuggyako omwoyo wo ayi kitaffe ky'ova otuma omwoyo wo abeere mu ffe okubeera ezzadde lyalyoka atubikkulire byonna ebikukwatako kitaffe kubanga teryakumanyi okuggyako omwana ateryamanyi omwana okuggyako gwe kitaffe na buli muntu yenna gw'oyagala okumubikkulira ky'ova otuma omwoyo wo omubaka watuma mikwa batuma essuula eri ey'okubiri n'alabisibwa mu masekkati gaffe tumuwa ekifo ekisooka ng'ali mu masekkati gaffe era ng'ali mu ffe okutukulemberamu n'okutulungamya mu mirimu gy'obwakabaka obw'omukulu n'obw'oku nsi ayi kabaka bakabaka nga bwe wasalawo ayi katonda ffe omwoyo okubeeranga mugunde ku nsi okuba omujulirwa osina bbalo yokaana esooka esula ey'okutaano olw'omusapa ku lw'omunaana waliwo abajuda basatu mu ggulu kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu era ne ku nsi abajuda basatu amazzi omusaayi n'omwoyo babakanya mu kibu soba omwoyo omutukuvu oli mubaka mugunde ku nsi awali ezzadde ly'abaana ba katonda wonna era n'abo bonna abajeemye wonna okyaliwo era okyalabika nga zabuli 139 bw'egamba tunaddukawo okuva eri omwoyo gwo ayi mukama era tunaddukawo okuva eri amaaso go tekisoboka mukama kubanga buli kifo kyonna omwoyo wo waali twetaaga okulabisibwakwe n'okukola kwe ng'atukulemberamu era ng'ayita mu ffe ebibya nga bwe kyawandiikibwa nti gyatuma omwoyo gwe mumasekati gaffe sibe kabaka bakabaka era ndiye bw'alijja tukabatuma emu munaana aliba w'amaanyi sebe otuw'amaanyi omwoyo omutukuvu gwotukulemberamu otuw'amaanyi otuw'amagezi n'okutegeera n'okuteesa kwa katonda amaanyi n'okumanya n'okutya mukama omwoyo wa mukama omanifesiti nga kitaffe era ekitiibwa kimuddire ne mukama waffe yesu ng'osinziira mu ffe ebibya ebyewaddeyo si ffe ffekka abali wano wabula n'abo bonna abali mu nsi yonna abakuyaayanira era bakwetaaga abeemulugunya olw'emizizo n'ebitawaana n'ebibi by'ensi eno nga bwe biri bwe wayogera malaki essula eri ey'okusatu 13 n'okukwira tukuwa ekifo ekisooka okulemberamu abaana ba katonda aye omwoyo w'amazima bonna mu nsi yonna abakuyaayaanira era bakabira amaziga nga bagamba nti tetuyinza okugumiikiriza ensi eno wabula otuteeketeeke tusobole okuddayo obwakabaka obw'omuggulu twebaza aye omwoyo omutukuvu gwe eyajja n'ebinja bya bamalayika abatuweereza kyava ayogera mu kubikula essula eyabiri mwebiri n'ekumi olunya olw'omunaana n'olw'omwenda ng'ayogera netuli bakozi wamu n'abo abakwata ebigambo by'omu kitabo olwo nno gabudyeri yali annyonnyola sebo tukwebaza kubanga oyise ne bamalayika abo 10 ebinja byabwe 7 okulabika nga bajja baweereza munaffe era n'okutuweereza nga bwe kyawanuka mu Bebulaniya essuula esooka 13:14 ayogera nti bamalayika gy'emira egitumibwa nga gigenda okuweereza abagenda osikira obulokozi era oyogera sebo kabaka bakabaka ng'ogamba mu Matayo 18:18 ng'ogamba tekinna kyemunaasiba ku nsi ne muggulu kisibwe kyemunaasumuula ne muggulu kisumulwe kyetuva tukola awamu ne bamalayika abatuukiriza ekigambo kyo nga mu Zabuli 13:19-22 tusaba ejjira bamalayika eri mu kubikula essuula y'omunaana eri abaduumizi abakutta amakondeere okutuduumira n'okudumira abaana ba katonda mu nsi yonna mu by'entalo by'okusaba okuweebwa ne mu kwenenya kwonna ayi kabaka bakabaka era tusaba ejje lyabwe mu bibinja byabwe mu kubikula essuula y'15 nga bakutta ebyokulwanisa byonna okuyitamu leero sibe kabaka bakabaka okulwanira abaana ba katonda okwetula ensi yonna tufuuke ab'eddembe weebale mukama abakama weebale kabaka bakabaka kubanga n'amakya ga leero tusabidde buli mwana wo ali mu nsi muno mukama ng'akyali muno naye nga si waakuno era n'abo abatannabakuba nga bategeera tibaana ba katonda kubanga n'obutonde bonna bubalindiridde babikulirwe okubanga abaana ba katonda weebale ssebo watumye ejjira bamalayika abo era ng'ennamba yaabwe eri 10,000,000 ayi katonda ffe omwesigwa otuma abo ayi katonda ffe ogatteko n'abo mu bunnya obutakoma abakola mu makomera ago ayi katonda ffe okwata emyojo n'embyokugisiba sebo katonda ffe otume ejjira bamalayika maiko ejjira bamalayika abadooni ne malayika w'omuliro basaggule era bafefete amaanyi gonna ag'ekizikiza emyojo nna egiyitibwanga emizimu be bamalayika abaagwa okubasaggulayo gye badde bayiganyiza ekkanisa ya kristo gye badde babonyaabonyeza nga bwe kiri mu zaakaliya essuula esooka 18 kale bo batume era nga maiko oyo emirawo alina okuyimira abaana b'abantu munaku ez'oluvannyuma nga mu daniyeri leka ayitemu agoyireko malayika w'enjegere malayika abadooni okusima emizimu amaanyi gonna ag'ekizikiza abaana b'omukama balyoke balaba essanyu ery'obulokozi bwo ayi katonda ffe omwesigwa bwe bayina okuwummula balyoke balaba okuwummuzibwa babeere bawanguzi era n'okukirawo ekiragiro kyo bwe kiri ng'oyogera mwoyo omutukuvu okusiramu balumi essula 8 bw'obeera ku saidi yaffe omulabe waffe y'ani naye tuli bawanguzi n'okukirawo bw'otuma oyo ali mu kubikwa essula y'omukaaga agenda ng'awangula bawangula ayiteko ne malayika maiko malaika abadoni wendebe ne malaika omuliro mu Zakaria esule ye 10 amaziro omuliro kumanyi onage kizikiza akabade kafuga za bana bakatonda eranga tusaba mukama osindike malaika Gabrieli abongere ko kutegera kubyawandi ko bitukovu gaba yogera mu Danieli 10 onyola 11 na paka 2 mulumu ayogera nga agamba Danieli ezo kutegeze byawandi kwa kubyawandi ko bitukovu leka bayitemu nga babu ulire njiri ba malaika abo mukolesiba biro tune mu buliwo eranga bachalira matu gaba onga bakola mu moyo mutukuvu atukulembedde mu fefenna abava mu guru n'abaana bakatonda abali ku nsi webali kabaka webali kubanga otumye jeri otumirako ne malaika w'obugabirizi kale kanisa otuleme okubona kye twetaaga webayogere kwatuma esula eyokuna kale otugabire mukama opime bye twetaaga katonda fe omulamu otume malaika w'okumanya ayawule by'omwendo kutali bya mwendo tufuuke ab'eddembe webali katonda fe omwesigwa kubanga osiringa obwengula bwaffe osiringa obulamu bwaffe emirimu gy'emikono gyaffe abaana b'omu nsi yonna sitaani nga newankubadde abanoonya tebayinza kulabika wabula balabikanga mu maaso go webali kabaka webali mutonzi waffe kubanga okkiriza okusaba kwaffe era n'okussamu ekitiibwa n'okuddibwamu okulungi mu linnya lya mukama waffe Yesu
amen.
Wetulireko nga bwe twasooka okutegeeza enkola yaffe eri mu Befeso 6 okuva ku 10 mpaka
13
tugenda kuba twongera okwambala ebyokulwanyisa byaffe ebyokulwanyisa bya Katonda ebijjudde
tugenda
kwongera okweteekateeka enjiri y'emirembe mu bigere
egira
ddala neetuukira ddala mu kiwato
mukiwato
kyaffe ekyomwoyo
twongere
okusiba amazima n'okuganyweza ng'omusipi
yesu
yeebazibwe nnyo
then
tugende mu maaso n'okulabika nga tuteeka ekyomu kifuba eky'obutuukirivu
We put the blessed bread of righteousness in, in our chest.
And
we accept to hear the word of God. Together to do on His fullness.
Yes,
praise Jesus.
Praise Jesus.
Move on, get our shield of faith, which is command by command, scripture by scripture, and a little here, a little there. And we get from our
sword,
which in our hand, which is in our left hand, that's the New and the Old Testament. We
reveal
totally with the revelation of God.
Yes,
praise Jesus. The helmet of salvation is the one leading us.
And
we put him upon our heads. Then come down on the tongues of fire. In Acts chapter
2. Moyo mtukufu
the Holy Spirit
umsomesa omurungi
the good teacher
oya tujukiza
he reminds us
atubekulira
he reveals us
ndwani yentaro
he fights force for
us atugabirira
he provides for us
agenda kuba nera akora omulimu gwe gumu
do the same work
gabo yakora okusoka
like he did before
ne banabbi na abatume
with the prophets and apostles
muri nyali amukama wafu Yesu
in the name of the Lord Jesus
tugenda kweyongerayo
we are going to move on
nga service yafe buli Yesu kawo bweri
like how our first service appears
ina kudinonga tusoma kumwe kimwe cha 10 ebiwebwayo
this as we start of the tithe and offerings
ebyabuli ngeri
of every tithe
eranga tukyasembye yo
and we last saw
natulaba ebiwebwayo ebyajibwawo
seeing offerings which were removed
ebyaberanga munda gani nkadi
which were within the Old Testament
then okuyingirira ddala okulaba
and to enter to see
ebyasigalawo ebyasimbwa munda gani
ebya offerings which remained which are put in the New Testament
oba oliawo ebyaterezebwamu
perhaps the ones which were aligned and corrected
yes
praise Jesus
ebyajibwa mu kubeera mu bifaananyi
when they remove from being the shadows
okutuukira ddala mu byaddala
reaching in the reality
era nga gye buvuddeko twalabyeko ebimu ku ebyo ebyajibwawo oba ebyaterezebwa
we are corrected
oba ebyatuukirizibwa
oh which you have fulfilled
yes yebazibwe
praise Jesus
utenderejo boje wolide
I don't know where the particles level
waliwo ebyajibwawo
there are things which are removed
waliwo ebyatuukirizibwa
there are things which are fulfilled
yes yebazibwe
praise Jesus
ate nebirano nebigenda maso n'okuterezebwa
others moved on to be corrected
yes yebazibwe
praise Jesus so much
kwebaza Katonda
we thank God
tuli bamu kwaba abafunye omukiso gw'okuulira ebigambo
bino among them have been blessed to hear of his words
yes yebazibwe
praise Jesus so much
sikyango nnyo
it's not so easy
nayo kama
atuwadde ekisa but God has given us grace
kwasimba nga tugenda kulaba ekiweebwayo eky'ensigo
we last covered and we are going to see the offering of the seed
engeri gye kyajjibwawo
how it was removed
nekiterezebwamu
and it was corrected
nekituukirizibwa
and it was fulfilled
yes yebazi
praise Jesus
kubanga tumanyi mukama waffe Yesu agamba
we know the Lord Jesus says
yajja kudibya amateeka newankubadde bannabbi
he didn't come to face the laws neither the prophets
wabula yajja kukola ki
but he came to fulfill them
okutuukiriza
came to fulfill them
hallelujah
Hallelujah.
We
want to be moving on
to
know how the fulfillment of the laws is. And when he speaks of this, he says, when
you
look at the seed of the offering again, how the offering of seed was removed and how it was fulfilled and how it was corrected.
Hallelujah.
Praise Jesus.
Yes, he was
with Praise
you.
Jesus. Hebrews 8 verse 7. Let's start from there.
Bebulaniya esula ya munana olunyiriri olw'omusanvu. Bebulaniya esula ya munana olunyiriri lwa musanvu.
Hebrews 8 verse 7.
Kubanga endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kya kunenyezebwa tewandinoonyezebwa bbanga ery'okubiri. Kubanga bw'anenya ayogera nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama. Lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri era n'ennyumba ya Yuda. Singa endagaano gye nalagaana ne bajjajja baabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri. Kubanga abo tebanywerera mu ndagaano yange, nange ne mbaleka okubalaba. Nange ne mbaleka okubalaba, bw'ayogera Mukama.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Singa endagaano enkadde,
if the Old Testament
yali mu byakunenyezebwa,
had nothing wrong within it,
tewandibadde bbanga lya ndagaano
mpya. There would not be a place for the new covenant.
Naye bw'asiŋŋaana nga ffe tusobezza mu yo,
but when he found us making mistakes in it,
ateekawo ebyaddala.
He put in place the realities.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Naye nga bino byabeeranga bisiikirize ebisinga.
We are shadows most of them.
Nga bwe wawuliranga nti ebaawangayo ensigo.
Like you heard that they used to give out the seed offering.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Ekyo nno kyabanga ekisiikirize ky'ebyaddala.
That was the shadow of the reality.
Era nga kyalina okutuukirizibwa.
And it had to be fulfilled.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Atugamba Matayo sura ya 5.
Tells us in Matthew 5.
Olunye ino olw'ekumi n'omusanvu.
Verse 17.
Ayogera bwati.
He says this.
Matayo sura ya 5 olunyiriri lwa 17. Temulowooza nga nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi. Sajja kudibya wabula okutuukiriza.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Tuleme okujjamu endowooza egamba
not get a mindset thing,
nti Mukama waffe Yesu yajja kudibya ebyamateeka ne bannabbi.
God came to face out concern the laws and the prophets.
Yajja kubanga agenda mu maaso n'okutuukiriza.
He came to move on to fulfill them.
Kitegeeza waliwo ebintu ebyali byatuweebwa,
it means the things which you are given us,
nga byo byali bisiikirize,
and they were shadows,
nga biteekwa okutuukirira ddala mu butuufu bwabyo.
They are supposed to reach into their rightfulness.
Nga bwe twasooka okuwulira ku biweebwayo ebireeta emirembe,
the first part of the peace offerings,
ebyaweebwangayo mu kitabo ky'Abaleevi n'eky'amateeka,
which you are given under the book of Leviticus and Deuteronomy.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Naye ate yajja n'atuukiriza kubanga ekiweebwayo ekireeta emirembe yali ye yennyini.
To fulfill for the offering for peace, it was he himself.
Ekiweereberye,
the first fruit
ekyaweebwangayo,
which were being offered,
era nayo kyali kisiikirize.
It too was a shadow.
Najja n'akituukiriza n'abeere omubereberye mu byonna.
He came to fulfill to be the firstborn among all,
era ne yeewaayo,
and he offered himself.
Kale ebiweebwayo bingi ebyajja bituukirizibwa,
many offerings came to be fulfilled,
wabula si kugamba nti byadibizibwa.
It doesn't mean that they were abolished,
oba byaggibwawo,
or they were removed.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Sigamba nti kwegamba yakwata bukwasi n'asubula eri n'agamba bino tebirina
makulu.
Ebimu byabeera tebikuliddwa gye tuli.
But they are not yet revealed to us.
So n'asalawo agenda mu maaso n'otubikulira amazima gaabyo.
He decided to reveal us the truth about them.
Bw'olaba bw'abadde ayogera mu Baebulaniya esula y'omunaana.
That's why when he spoke in Hebrews 8.
Olw'omusanvu n'olw'omunaana.
7 and 8.
Ayogedde ng'agamba singa tewaaliwo okunenyezebwa.
If there was no mistake.
Okunenyezebwa mu ndagaano enkadde.
The mistake in the Old Testament.
Tewandibadde obbanga lya ndagaano.
There wouldn't have been a gap for the New Testament.
Wabula bw'azze mu Matayo esula y'5.
When he's come in Matthew 5.
17.
17.
N'agamba nti kulowooza nti yajja kusaanyaawo ebyamateeka ne bannabbi.
He came to abolish laws and of the prophets.
Wabula okutuukiriza.
But to fulfill them.
Tugeze ebimu byali tebituukiridde.
Some had not gotten to fulfillment.
Kubanga tebituuse mu butuufu bwabyo byeyina kukolebwa.
Not reached to be completed in the way they're supposed to be done.
Tugenda mu maaso n'okweparatingira mu kisiikirize.
Move on to operate within the shadow.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Kyava atugamba.
That's why he tells us.
Kiteyajja kulabika nga ati byamateeka.
Didn't come to abolish laws.
Newankubadde bannabbi.
Not even the prophets.
Era bwabeera mu Baebulaniya esula y'9.
It is in Hebrews 9.
Agamba bwati.
He says this.
Ebisinga ku byabeera bifaananyi.
Most of them were shadows.
Ebyo ebyaddala.
Of the originals.
Kati nga bwe tugenda okwongera okwekkaanya ebyensigo.
We're going to move on to see concerning the seeds.
tugende mu maaso.
Bebulaniya essula ya mwenda olunya olusooka.
Hebrews 9 verse 1.
Era n'endagaano ey'olubereberye yalina empisa ezaalagirwa ez'okusinzanga Katonda.
Kati ebyo byonna ebyateekebwa mu biweebwayo biki byonna, n'amateeka gonna agaali
gaweereddwa,
byali ebintu ebiteereddwaawo
ebyekisiikiriza,
ebyakozesebwanga mu ndagaano
enkadde.
Yesu yeebazibwa. Naye nga Mukama yagezangako olumu okuteekamu ebikolerawo ebiri mu oligino.
Some originals which worked.
Yes, you must
praise Jesus.
Like
the tithe and the offering. But we put in others who are real shadows of the originals.
Yes, you must
praise Jesus.
When
he witnessed them, he brought out the realities. Took us from the shadows to heading us in realities. Let's move on.
Bebulaniya esula eyomwenda olunyolo okubiri.
Hebrews 9, verses 2.
Kubanga eweema yakolwa ey'olubereberye yalimu ekikondo ky'ettabaaza n'emmeeza n'emigaati egy'okulaga awaayitibwa awatukuvu. Era ennyuma w'ejjigi ery'okubiri yaliyo eweema eyitibwa entukuvu ennyo, eyalimu ekyoterezo ekya zaabu n'essanduuko y'endagaano eyabikkibwako zaabu enjuyi zonna, eyalimu ekibya ekya zaabu omwali emmaanu n'omugo gwa Aaroni ogwaluka n'ebipande eby'endagaano. Ne kungulu ku yo bakerubi ab'ekitiibwa nga basiikirizza entebe ey'okusaasira, bye tutayinza kwogerako kano kaakano kinnakimu.
Nti bibeera bingi naye tosobola kugenda nga tutemaatema kinnakimu.
Bebulaniya essula ey'omwenda olunyolo
omukaaga.
Naye ebyo bwe byakolebwa bwe bityo, bakabona bayingira mu weema ey'olubereberye obutayosa nga batuukiriza emirimu egy'okuweereza. Naye mu eri ey'okubiri ayingiramu kabona asinga obukulu yekka omulundi gumu buli mwaka, si awatali musaayi gwawaayo ku lulwe ye n'olw'obutamanya bw'abantu. Omwoyo Omutukuvu ng'ategeeza kino ng'ekkubo eritwala mu kifo ekitukuvu terinalabisibwa ng'eweema ey'olubereberye ekyayimiriddewo.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Nti baawanga bye baawangayo,
babiwaayo
olw'obutali butuukirivu
bwabwe
n'olw'obutamanya.
So
si buli kintu kye baali bakola nti baali bakimanyi,
amakulu
gaakyo kikitegeeza. Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Kubanga newankubadde nkabona yali ayingira mu kifo ekitukuvu eky'okunsi, naye eri mu ggulu waayo ekkubo bakyaliggadde.
Still the way.
Na tosobola kuyingira n'otwalayo ekiweebwayo eri Katonda.
You can't enter, take an offering to God.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Kale kyetwagala okubanga tuleeta okumanya gy'oli.
Want to bring knowledge to you.
Nti ebintu ebisinga bo baabiwangayo naye nga tebamanyi namakulu gaabyo.
Most of the things they offered but never knew the importance.
Tugambe nga kati ekiweebwayo ky'ensigo ky'ogenda okubanga
olaba. Like the seed offering you're going to be seeing.
Kye baawangayo.
Which they offered.
Bo tebaamanyanga makulu kyaga kirimu.
They never knew the importance within it.
Bo baalinga bamanyi ekintu kimu.
They knew one thing.
Mukama ayatulagidde.
God has commanded us.
Tukole ekyo ky'agambye.
That we do what he says.
Naye tebaabuuzanga oba kitegeeza.
But they question what it meant.
Kati makulu ki Mukama?
Now what importance, Lord?
Yes, yeebazibwa.
Praise Jesus.
Naye tugenda kuba tetuzeeyo ko nnyo mu ndagaano
enkadde. You're not going to go so much into the Old Testament.
Kubanga nakugamba ebisinga tujja bisomera nga tusoma Kristo mutuufu n'ekkanisa
ye. Most we shall study as the right Christ and his church.
Pawulo olw'obwangu bwe twetaaga bintu bino.
Because of immediate need of these things.
Omutwe guno gwaggyibwamu ogw'ebimu ebyekumi
n'ebiweebwayo.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Tugendeko mu Matayo essula ey'ekumi
n'esatu. Let's get to Matthew 13.
Oyinza otutandikira weetandikira.
It can begin as it begins.
Naye tugenda kutandikira ku lw'ekkumi n'olumu.
We'll begin from verse 11.
Katandike ku lw'ekkumi lwennyini.
Let's begin from verse 10.
Matayo essula ya 13 olunyiriri olw'ekkumi.
Matthew 13 from verse 10.
Abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti, kiki ekikwogeza nabo mu ngero? N'addamu n'abagamba nti, mmwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, naye bo tebaweereddwa.
Nti bano baatambulanga mu ndagaano enkadde
nga
tebasobola kumanya bigambo eby'ekyama eby'obwakabaka bwa Katonda. Naye ate bwe yajja mu ndagaano empya n'agamba, kye kiseera mulina omukisa
ogwo
okusobola okumanya ebyama by'obwakabaka. Kati abantu baawangayo ebiweebwayo nga tebamanyi kyama ki ekiri emabega
waabyo,
nga boolaba baawangayo ekibereberye
They gave the first fruit. They who gave the peace offering. Offerings for all sins they committed.
Yes,
praise Jesus.
Trespass.
The trespass offering. All those they gave them. They never knew what they did. And they were not revealed. Now they tell the Lord, come to speak things still in parables. He said, now, others were not blessed to know the secrets of the kingdom. Have you ever been there doing things and don't know what you're doing?
Yes,
praise Jesus. It's like today. You've been trying to build the church so much. And you build a building. Don't know whether it's the real church Jesus is going to come for. And you leave yourself
aside.
Yeah, that's the right church.
When you build
with all your heart. And you see, do it praying. See that
even them
a seed gave it out of their heart, but they never knew what they gave. And they just gave. Let's keep God saying. But you ask them what it means. And the blood which was offered, offered it for the sins of people and their ignorance.
Yes,
praise Jesus. Hebrews 9:6-7. They gave them for ignorance. Offerings you give by that blood,
which
was of the shadow, was given by ignorance. But they took it without knowing. They had no revelation.
Matayo sura ya 13 olunyiriri olwe 12. Kubanga buli alina aliwebwa era alisukirirawo naye buli atalina alijibwako nekyali nacho. Kyenva mba njogera nabo mu ngero. Kubanga bwe balaba tebalaba.
Nti ne wankubadde baali batunula.
Though they were looking.
Naye ate baali tebalaba.
But they never saw.
Oliobaddekawo ng'otunula bw'oti naye ng'obulaba tulaba.
That you're looking but you can't see.
Ekituufu kiri nti.
The truth is.
Nga bwe tusoma world of darkness.
That we study world of darkness.
Lugendo lw'eggulu wali.
Journey of heaven.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Omuntu aba atunudde wano naye ng'okulaba kwotalaba.
Person looks here but they don't see.
Wangu oyinza n'omubuuza.
Or you can even ask them.
Gundi wamulabyeko.
Have you seen this person?
Hey,
I saw him. How does he look?
Hey.
I didn't see them clear.
Do
you know this person? Do you know that he died and went?
Hey.
He died and went? Yes. Where did he go, do you think? What about this God, dead body we have, who is this one? And who is the one who went? And a person cannot see. What they speak proves they don't see clear. Even when you go to a mirror, you tell yourself, I'm looking good. You are clever and you don't see yourself. You are on your clothing, the skin and the body, you're praising it. You have the eyes of wisdom and understanding. What God tried to tell them. They gave out offerings but they couldn't see what's behind them. And they saw the one which was on the top.
Now
they see they were not revealed that they spoke of the word of God. But they would have forced to preach themselves.
They
want to understand again the seed of the word of God. But they moved on to give the seed as an offering.
And
even remain with some seeds. But
they
never knew. When you give a word, you to remain with the person.
The
generation 2 had not been revealed of that. Now they changed the seed and brought something else. And
you
begin to sow, I don't know for what. And
you
sow for blessings.
Going
to nations.
We
sowing a seed for that. First ask. How do you sow that seed? If you're sowing to go to nations, what have you grow out what? Every seed put in the ground required of growing how it was put and bring many fruits. But in its way it has been put there. You sow money and you're going to America. I don't know what that seed has grown now. And when did God ask you such things?
Yes,
praise Jesus. Which can ease to ask what you want and give
yes,
you is the seed of the word of God.
It's 6 John 15:7.
And if you abide in me, then my words abide in you. Ask of all
you
will be given you. Listen
to
that seed. If you have God's word in you,
it's
a seed which eases your life and makes it through. In your prayer, you make it through quick. Not the seed of the money you've been sowing.
Yes,
praise Jesus. Between the other situation, as if you have been told to sow that we. Our life is quickened.
That
God quickens for what we ask for. But he says, if you want him to quicken, be in him,
and
his words are within you.
Then you begin to
pray, blessing in the seed of his word.
Yes,
praise Jesus. They are robbers who came into the church. Don't put in place things you don't understand well. Things which have been not lightened with light. And
the
upon again, they could beat you to explain what a seed is. Come explain as a seed in scripture. When you reach with a spoke word. Others sold and never knew where it is written. Who sold and knew where it was written?
Ani took what you want, so you won't know what you want to do with your one. You want to
go praise Jesus. The girl was in Psalms 22. Even in Genesis where they told Noah that as long as the world lives, there will be sowing and harvesting.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Sowing
in spiritual or in things of the body.
Yes, he was.
Praise Jesus.
So
we move by on this world.
We
sow fruits into our ground, beings and
us.
That is different from the spiritual things.
When
you come in church, you are in spiritual things.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Mostly
concerning seed and offering.
Yes, he was.
Praise Jesus. We are spiritual realm, not in the body.
Yes, he was.
Praise Jesus.
No,
we move in the body.
And
what we are to do with these things of heaven, not of the world.
That's
where the Lord left it. Taught us
well.
Once what is done in heaven, we do it on earth. I don't expect that in heaven there is a garden where the plant seeds.
I
don't know which seed they sow in heaven to make it through quick.
Yes, we have
praise Jesus. But the real seed is of the word of God. If it is in you and you preach it to another, you begin to eat of it. That's why they say a preacher can eat of the gospel. The more they sow the seed of the word, God gives them a wage and salary. Give them harvest of preaching. That's why they say
a
preacher can eat of the gospel. He sows to a certain person, God brings back to him. Let's move on Matthew 13.
Matthew 13, verse 13. Beba ulira, teba ulira.
Mm.
So teba tegera.
Beba ulira, teba ulira.
When they hear, they never see.
No kutegera, who?
Even understand, they don't have it.
Ujumani no inyo some evi nduwa mbae kulinga, obi ulira buuri, zino okora. Enga tokitegera.
Things in the Bible, you hear them and do, but you don't understand them.
Kade chichika mocho ensiko, mwachu ulira.
The word of the seed you heard.
Inyanga, dada bubo some evi mbae kulibu ote.
And read the Bible.
Mbika mo ensiko, soro bisi ngane mirunde minji.
The word seed, you can find them many times. Praise Jesus.
Nibi tegeza.
But what do they mean?
For
you heard them, but you don't hear well.
Any person never
understands, they don't hear well. They hear opposite. A person when they don't understand, they don't hear in the spiritual realm.
If
they hear a noise of things, but they don't understand.
But
person hearing the kingdom of God is a person who understands.
You know,
in the world, everything on is different.
You
think most people on the world here, but most of them are deaf. But they don't understand.
God
says, don't understand means you're not heard. You are like someone being sounded the trumpet and you hear
a
sound, but it doesn't make any meaning. People speaking words random.
Every
word you read, seeds. Let's go and sow. Come to sow to the Lord. After you demand him as if you first gave him. For he speaks in Job 41. Who of you first gave me? That they may come to demand of me. We proclaim, God, we gave you our seed. Where did you get the seed from?
What
authority do you best to give it? For you made it a seed. For example, you have your money, you have your clothing or something, and you say, let me go sow them. And which church you got used to that? It is sowing.
And
let me sow my clothing, this one, I see it. I will be harvesting.
Yes,
praise Jesus. What is called helping? It's what you call the seed. They called fasting God commanded. You called it a seed. And you did them when they are twisted.
Yes,
praise Jesus. Let's move on to here.
Matayo sura ya 13 nyirwa 14.
Matthew 13 verse 14.
Naye Isaya bwe yalagula bibatuukiriddeko. Ebyayogerwa nti muliwulira buulizi naye temulitegeera.
Ndoza Isaya 6 musabu
nabenda wajulira. 7 and 9 you heard it.
Muliraba bulabi naye temulyetegereza.
Okulaba alinga balaba
wiba. Seeing they were seeing.
Ne okwetegereza.
I've never seen something and never perceive it. Demon passed there, I saw it. They ask you, how was it appearing? I saw it, it passed. Did you perceive it well?
Person
who perceives, the one who understands how something appeared. It was at high speed I saw it. Maybe it was an angel. Now you begin to meander. Maybe it was an angel.
Now
I see him as if he had wings.
Yes,
praise Jesus. Person reading the Bible, but
don't understand.
Yes, they may have seen a scripture. They have not seen. Wasted time to look in the Bible.
Yes,
praise Jesus.
Many
people look in the Bible.
And
they open it from the beginning. And they say, I've read the entire Bible. And they say, you read it? If you read, what do you remember? I say, I read the whole of it.
That
is not read, though he opened.
yabikudde Bible.
He opened the Bible.
Ali wabaawo neyatunuddemu.
And another who looked in the Bible.
Najjukira n'okujjukira nasomye ku kino.
It remembers I read of this.
Naye ng'ate yakirabye bulabi teyakyetegereza.
Just so he never perceived it.
Omanyi abantu okulaba ebyawandiikwa kintu kyangu.
People see scriptures is easy.
Naye ate okwetegereza si kintu kyangu.
But to perceive them is not easy.
Buli abikula Bible araba ebyawandiikwa.
Everyone opens Bible, sees scriptures.
Ona ona wobikula mu Bible
yo. Everywhere you open the Bible.
Ogenda kulaba ebyawandiikwa.
You're going to see scriptures.
Si kyejo.
Isn't that?
Naye okwetegereza olaba ebiri ekiri emabega w'ebyawandiikibwa okubikkulirwa
Matayo essula ya 13 olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano kuba omutima gw'abantu bano gusavuwadde n'amatu gaabwe gawulira bubi
owulidde kibeerawo olusoma ensigo
nga
musumba agamba Obulo wano tuyitawo.
Pastor says.
Olwaleero.
Today.
Waliwo kitugendo sigira.
It's not going to be
seen. Asavuwalawo busavuwaza agenda kukola.
How is it going to work?
Buli muntu asiga ateeka okubanga asavuwadde.
Pastor who sows must have gotten corrupt.
Wanga atasigira mukutegeera.
But it also in understanding.
Bamugamba osiga leero ekyo osiba mu Amerika. Osiga leero.
So today.
Siga nyumba yo.
So your point.
Siga emmotoka yo na bencha. Enja
tomorrow
ogenda kuba oli muggwanga
bwe be in this nation
basoka kusavuwaza
byotegeera make you carous things you don't understand
era ensigo tebagisiganga tosavuwadde
it is not so we have not caressed you
mwesige ezo mubiri
both seats of the body
tekwa kubanga okyamukirizwa
bwo must have been heated up well
oyinza notsiga yendo mara nojukira
mu furu so and remember when you've gotten out and you regret
this is the age but
I've sold my land
Kubanga osavuwala naye batategeera
byokola. For you don't understand what you do.
Wabula olw'okubanga waliwo ebigambo ebisukko
which are stirring you up.
Kubanga abyogerako mu bakulisa ekisooka essula
ey'okubiri.
Onyola olw'okunapaka olw'omusanvu.
Tebababuulira
ebigambo ebibasendasenda.
They preach you words which are.
Era nga omusajja nga yasse okwogerera
ensiko
mutula ne ku butebe nga
temutudde bulungi abamu mubusitulayonokugamba
ne mujjawo obutambaale
temuwuba
endulu ng'eri
wali And yelling.
Ye Katonda agamba musavuwala busavuwaze okutegeera mba
temutegeera
Omanyi omuntu ng'amaze okufuna amasavu ku mutima.
When a pastor has got fat on the heart.
Oyinza omugamba kyonna n'akireeta.
Tell them everything and they bring it.
Abasavuwadde ng'anyumiddwa.
They have got party and they are enjoying.
Omanyi omuntu bw'amala n'ayingira essanyu.
When someone enters joy.
Oba ategedde lwaki essanyu
bwe bategedde. Whether they have known why or not they are having it.
Kubanga mulimu omuntu asingana abantu nga baseka naye
n'atandikira. There's a person who people are laughing and it begins.
Ati nanyumirwa nnyo n'osinga
basingaera
awo newomugamba tusimbule tugende
tomunyonyodde
mugendawa asimbula kuba badde asanyuse
byatatee God and happy things they don't understand.
So when I come to you, believe it. We serve
after telling you things which make you happy.
Guys, I know you are going to do
Tell you, let's go.
Now
you have surrounded
the city
to capture the village, and you're running around the village to capture.
Now why you don't listen? Now you don't do that. We serve God.
Corrupted, filled with fat, which is not right.
Why you don't catch it? Because now you can't move. You
are going to jump 7 times. And you begin to jump 7 fat and small. When the
person is
there, you can make them do any foolish thing. You can tell them, if I
live like this,
let us call Jesus. Call Jesus.
But they are
corrupted in mind already.
You're
free to tell them what you want at that point.
Oyinza n'okulowooza oli alina n'omwoyo ogufuga
abantunaye
nga yabatadde okubuteesi masavu ku mutima ne basavuwala
batikyemugambe
omuntu asoosinga n'abantu nga baseka
n'aseka
n'akwata ne mu lubuto n'agwa
neeriema
ne mugamba tugende
n'agamba
tugende nga ne tabuuzizza mubadde museka ki era
tugendawa
Matayo essula ya 13 Olunyolwe kuminetano.
Matthew 13:15.
Kuba mutima gw'abantu bano gusavuwadde. N'amatu gaabwe gawulira bubi. N'amaaso gaabwe gabazibye. Baleme okulaba n'amaaso n'okuwulira n'amatu. N'okutegeera n'omutima. N'okukyuka n'embawonya.
Nti mubamu okutegeera.
That involves understanding.
Omuntu n'akyuka n'adda ku kintu ekituufu.
Turns to come to the right thing.
N'alaba ekintu ekituufu bwe kitambula.
And see how the right thing moves.
Kati watusomesa ensigo naye abantu kizibu omuntu abanga atawulira bye musomesa.
As if a person never hear what you teach them.
Ninga musomesa.
But you're teaching them.
Nemunyonyola buli kimu.
And you explain everything.
Bwamaana agamba mubalabye abawakanya enjiri ya Kristo.
After they say, you see that you contend against the gospel.
N'omugamba gwe iyo oli wajja obuulira.
So where is yours? You're preaching.
Gwe tewawulira ensigo.
Did you preach the gospel?
Ensigo ze najuwulira.
I had the seed.
Kakati yagamba ati amuteriyo.
How can he say it's not there?
Naffe ne tugambye nti teriyo.
We do not say it's not there.
Wabula tubuulira obutuufu bwayo.
But we preach the right seed.
Tetwagala osige ebintu by'otagenda kufunamu makungula.
Don't want you sow things you never get harvest from.
Yes, you ever see.
Praise Jesus.
Ensigo yonedda n'ebibala ebirungi.
Every seed comes back grows with good things.
Ebituukira ddala kula mu butaka.
And they reach to eternal life.
Yes, you ever see.
Praise Jesus.
Banga tuteeka mu ttaka.
For put in the ground.
Ensigo ey'omubiri.
The seed of the body.
Ekyo kyonna gye tujjayo kibaamu obulamu.
All we get out has life.
Era tulya tubeerawo mubiri guno.
And live in the body.
Naye mu mwoyo tusize kufuna ki.
But in spirit we sought to get what?
Okufuna eby'omubiri.
To get things of the body.
Ebyo yayogerako nti muweereddwa Bwana mukoleki.
What it says freely you've been given. Freely
give. Yakusaba dde ensigo.
When did he ask you for a seed to give you?
Ngaku ate agambe.
And he says.
Muweereddwa Bwana mumuwe bwa.
Freely you've been given. Freely give.
Bwamala wefuulira ate n'atusaba ensigo.
After he turns again to ask the seed from you.
Mulowooza Katonda wa buvuyo.
You think God is of confusion?
Katonda si wavuya
buluganda. Of confusion, brethren.
Agenda okuva ku nsiku natembo akabaka bw'omukulu.
Then he left the world, go back to heaven.
Atuma omubezi omwoyo omutukuvu.
Sent the helper, Holy Spirit.
Aleka atukutidde ekintu kimu Matayo 10.
Telling us one thing, Matthew 10.
7:8.
7 and 8.
Muweereddwa bwa buli kintu mukole
ki? You've been given everything. You to freely give.
Kati ensigo yaki?
Now the seed is for what?
Esabibu olwaliro okusigira
eyo. Which is asked there to sow for your things.
Bwebanga ensigo ddala yeetaagisa.
The seed which is required.
Katonda ayagala yaki nga yatugamba agenda tuwa buwa?
Why did God refuse when he said he's going to freely give us?
Rajagazaki.
He wants it for what?
Tuliokatwa ibale mutwasoko kumuwa.
That we claim we first gave him.
And that you kido burunjo linyi yo.
Who remembers that? Job 41.
Itusomere yoko tubule.
Let's read there.
Yoba sura yana mwemu olunyiri lwa 11.
Job 41:11.
Ani yasoka okumpa nze musasule.
Ani?
Who?
Yasoka okumpa nze musasule.
First give me that I pay them back.
Akati uliriza nno byetubadde tukola.
Listen what we've been doing.
Nze mukama nkuwadde ensigo nange nizo.
God of you need seed, I'm waiting for you to pay me back.
Ati yakubuza bye wale yasoka okuwa yani yatukuwa.
What you brought to give him, who gave it to you?
Akubuza ekibuzo.
He asked a question.
Kumu ani yepanka mbu yali asose nampa.
Who of you can claim the first gift God?
Alioka jena akaye mukama nange nakusikidde kino. Nechiri. Lwaki tovayo?
God, I sold this for you. Why don't you arise for me?
Dudde mu olunyiri olwo.
Let's repeat that verse.
Yobu esula yana mu olunyiri lwa 11.
Job 41:11.
Ani yasoka okumpa nze musasule.
Musasule.
That I pay him.
Yef kale kufani yasoka.
Who of us first gave God?
Ino bitwe libali mambo soka na umusikire
nzi. This we claim we first received to him.
Akubuze se. Biogendo siga biani.
What you're going to sow is for who?
Wanga tuwe panka muri.
For we begin to claim.
Era bwetumala okusiga ne tumukanda
mukama
bamukwata amataayi ojja kuvaayo olwaleero nasize ensigo
yange
wagisize wagigyewa kale yandiyagadde okusasula
naye
wewamuwadde nazirya bazitute muggulu nazirya. Areka angubulire. Bona nano nonyereza bulungi.
If you search it well.
Abantu abakomyawo ensigo ya kubeewo.
In fact, the seed will be surprised of them.
Babili ebo abani bano.
They bili eboas.
Be bakomyawo ensigo ebibinje ebibi abantu abo.
How they see the groups of those people.
Be baleta ebintu byensigo.
They brought the things of the seed.
Ne baliyo kabanyaga kanisa ne bajimala amalambulika.
The church finished out everything. Was a wizard. He was even buried. Just as a wizard appears. They will count his body. The wizards. And they buried
Ghana.
In Ghana.
Those
are the ones who brought the seed. And they got it from America themselves. Olden churches were not in those things. But darkness came in penetrating church. And pastors who are called men and prophets moved on making much money concerning seeds. And the seed became a seed. For the seed was what was on
the
everything suffered. Who first gave me? That meat I give them. I pay them back.
Job 41, verse 11. Tiane yasoko kumpa nze musasule. Byonna biri wansi w'eggulu lyonna byange.
Byani.
You sold it to God. Or you sold it in his work. You know, we ourselves are God's work. If they sold it in his work, okay, so in us that it works. We are his work. You say you sold God's work. You want to see people being lifted up.
We are going to take them
in the truth how they are to appear. For they are the offerings of pledging.
Free will offerings.
Free will. Helping.
The Bible
clearly shows them. Instead of bring them in the sea, bring them in their form. Bring them in a wrong way. And
the
Spirit puts it in, aligning it. And it gets from its wrong way. And it puts it in a place. Or in
a
free will offering. Or in helping. He tries to make it align that it works for you after. That's why it's so too long with that thing harvest. But the Spirit had to see a way to align them. Take them the wrong place where I've taken them. Take them the right place. And it took them time to be accepted by the Father. Take them from me, I don't want them. Why do they give you that wisdom? Ecclesiastes 5. Without offering wisdom, you can test you. Take your offering, I don't need them. They which have given them have no wisdom. See where they put them. Put here, and you put elsewhere. That's where the problem came from. But did you? Sometimes he helped and the Spirit put them aligned.
You know,
I mean, Romans 8,
26,
and to down. Christ to put our orders in the way God wants them. According to James 4, we don't know how to pray as it's old. Put a seed in the wrong place and we come to God, tell him, help us. You put it here as a seed.
And
you pray to among them who are helped. The seed is there.
He
has to be off his
way.
I sowed in it.
That's
call it helping. You need to sow.
Get
the seed from there, put it in the offerings. Okay.
Yes,
offering, put it there.
Stand.
Where they pray from. God, we gave this, help us. The line you're lining on is the wrong line. The line you put is phased out, it's no more lined upon.
They
will lie on that line. I don't hear from them.
Now, when you know,
do you feel it in you? After you sold,
you went to
say, God, I help your people. I gave clothing this one. And you're speaking through helping.
I claim
you gave a seed. And
you
troubled your thing.
Your
prayer has much darkness. Nothing like knowledge.
Job
38. Who is this who darkens my castle with what without knowledge? Now you saw a seed and you
pray.
And claiming I help your people. Why do you call it an offering?
Yes,
praise Jesus.
Let
the Spirit say, Father, wait a little. Let me get it from where it's been put. I'll bring it here. Now you will do it how many times?
Job.
Job 41, verse 12.
Sisirike olwa maguru gayo. Newankubadde amaanyi gaayo amangi. Newankubadde okugattibwa kwayo kulungi. Ani ayinza okujambula ekyambalo kyayo ekyokungulu. Ani anaatuuka munda w'enkoba zaayo ebbiri.
Ayina ensolo gye yali ayogerako.
You were speaking of a certain animal.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Naye nga abadde agezaako tutegeeza.
But he tried to tell us.
Ebintu byonna ebiri mu nsi by'omugambo gwe wasoose kumuwaayo.
All things on the world are his. That you tell me, first David, I give you back.
Ate olaba ne woba oyambye.
Even if you have helped.
Nga nkwebaza wanyambye nange ne nyamba.
And you say, God, I think you helped me, so I helped.
Wampadde obuyambi.
You gave me help.
Oba okuyamba abalala.
Helping others.
Sigenda eri kumuleega.
Not go.
Mukama nayambye abantu.
God, I helped your people.
Lwaki tonziriza?
Why don't you pay me back?
God,
I thank you.
Taught
me to help brethren. Help me to help many. But you see, as if you've given him, you demand God very much pressure.
I
brought 10 sandbags of cement,
100
cement back to build your house. But you refused to build my house.
As
what house have you built? Where I reside. He told you, heaven is my throne, earth is my footstool. What house can you build for me? Don't you remember that? And you still made your prayer. Acts 17. God does not live in house built by human hands. Now, who did you build for a house? I
send
my spirit to my people. I want to build my church. Your brethren is there. Go help them. You will have built a church for me. But if you build a synagogue,
say,
God, I built for your church a synagogue.
Be it
from among them.
But
God provides us with a better blessing.
But
these you pray different. There is darkness in them. Ask God, you know, understand it well. Lord, I put some cars
forward,
120 forward cars
to
build your house. But God, you have not built my house.
Ask,
what house did you build?
Now,
born again, let me tell you. Some things may be telling them today. What you have moved in spent many years there. And you've moved in darkness.
And
you feel pain and sickness to leave that. But the truth, this is the real light. And though you're out there refusing, but it's not refusing to remain as the light. We, after giving out our things, which God first gave us, we don't tell him, God, we gave you,
must
bring here this and this.
Now,
person has madness in the brains. Now, did you give yourself the hand which worked? Let's say the legs, the brain, you plan so much. Did you manufacture it yourself?
All
we must be thanking God.
Thank you, God,
for helping me to give this. But the wisdom has been too much.
To
the come prove yourself. Let's get back to Matthew. Matthew 13. Matthew 13 verse 16.
Naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba.
Tulaba bulungi. We see very clear. You can't confuse us.
Waliwo kumwa kyabuzaabuza.
Any one of you gets confused.
Tulaba tovulaba kugamba
muntu tuliwaddembe ogenda ogezeeko sabira sabireke. You have to tell someone, go try and fellowship from other places. Go and try them.
You
come back when you've understood that you see. That you see and you can hear.
And
you see on your police and the
doctor.
And
they
get happy about what's not right. Why are you happy? People in the congregation are supporting.
And
you see and even understand.
Matayo sura ya 13 nyolo 16.
Matthew 13 verse 16.
Naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba n'amatu gammwe kubanga gawulira. Kubanga mazima mbagamba nti bannabbi bangi n'abantu abatuukirivu abeegombanga okulaba bye mutunuulira so tebaabiraba n'okuwulira bye muwulira so tebaabiwulira.
Ate baawulira?
Did they hear?
Kubanga bannabbi nabo beebuuzanga oba ensigo kye ki?
Prophets to ask, what is that?
Ensigo oba kye ki?
What is the seed?
What
is the peace of Christ? How can it bring peace? Oh, I've given you my cow. How can it bring peace? They to check to see what importance.
And
they will have heaven. Do you want to see how it appears? And the prophet and the wife want to see of heaven. Anyone could explain how heaven is. We are here seeing everything. The heaven is like that.
That's why
we bless that we can hear at the same time see.
Matayo sura ya 13 nyirwa 18.
Matthew 13 verse 18.
Kale mwe muwulira olugero lw'omusizi. Buli awulira ekigambo ky'obwakabaka nga takitegedde omubi oyo ajja n'akwakula ekisigiddwa mu mutima gwe. Oyo yasiga ku mabbali g'ekkubo. N'oyo yasiga awali enjazi y'oyo awulira ekigambo amangu ago n'akkiriza n'essanyu. Naye talina mizi munda muye naye alwawo katono bwe wabaawo ennaku n'okuyigganyizibwa olw'ekigambo amangu ago yesitala. N'oyo yasigibwa mu magwa yo yawulira ekigambo naye olw'okweraliikirira kw'ensi n'obulimba bw'obugagga bizizisa ekigambo ne kitabala. N'oyo eyasigibwa ku ttaka eddungi y'oyo awulira ekigambo n'akitegeera oyo ddala abala ddala ebibala omulala aleeta 10, omulala 6, omulala 30.
Owulidde engeri y'ensigo eno.
How the seed,
ensigo kigambo kya Katonda.
The seed is the word of God.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
naye olwaleero nebbanga lyomaze eringa osigaye ensigo nga mukya katonda wakamusiga emirundi emeka
ask how long much have you sold to God
kigambo kya katonda wakisiga emeka
the word of God how much
era wazuula wakisiga ku lwazi oba ku
mbagwa you sold it on a rock
wabula tubadde nga yeringa tusiga busizi
out there sowing
kisiga amamotoka tusiga amayumba tusiga
houses
niibuze wange msigo kyate
what seed is this
mbagambye ensigo yaegaba mukolaki
the seed my seed what are you doing
kangende esige mugundi
let me go and sow in this person
butoka kangende nyambe gundi
instead of saying let me go help this person
mutwalireyo kungoyi
I take clothing to him
aruga kangende musige
so let me go sow
wogamanga kangende musige
so let me go sow
geno muulire enjini
go preach the gospel to them
adika kasanga osoka notemera temere takali okutimagu
first plow the ground of his heart
sikuraga siko yechigambo cha katonda egera maso nokusuli bakumagu
lest the seed of the word is thrown within the thorns
obane suli bakuruwazi
or thrown on the rock
osoka noyerula mu bichimwe chano chijamu
plow out everything which is not right
sobora wetuli wano
that's why we are here
buri ebirimwe bitachana byonna bijamu
every wrong in us it takes them out
Goroza lwaki azasusula susula ebintu ebimbwa.
Why has it been putting and pinpointing things?
Okulaga ebiwebwa ebyajibwa awo
ebyasigala. Don't offer it removed and they will remain.
Oleme kuyingiza ebintu byebimu ebyamagwane.
Don't bring in the same things of the thorns.
N'ensigo y'ekigambo kya Katonda.
And the seed of the word of God.
Kubanga tebisobola kukulira wamu mangu.
They cannot grow together immediately.
Yesu yebazimu.
Praise Jesus.
Matayo esura ya 13 olunyolwa 24.
Matthew 13 verse 24.
Awo nabaletera olugero olulala nayogera nti obwakabaka bw'omuggulu bufananyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye naye abantu bwe baali beebase omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋaana ey'omu nsiko
bino byo byabaawo mu lusuku
amatuwa
ebiragiro ebirungi
God gave us good commands
tani mulimire ebirezi buli yokusatu
David Genesis 3
n'ajja naye n'asigayo ebibi
he took him sowed the seed and weeds
ebigambo byanyodde nyodde
what is twisted
sebikwatagana ensigo
what concerns the seed
bonabo mazesule yonna
if you finish that chapter
ebyogera ku nsigo gwe ategeba
dowayo of the seed you've been giving
wabula byogera ku nsigo y'ekigambo
speak of the seed of the word of God
kubanga munyoro asa kumwa musango agamba
bwati 37 speaks this
Matayo 13:10 musango
Matthew 13
abiri musango
37
Matayo esula eya 13 lunyoro abiri mu musango Abaddu be ne bajja ne bagamba omwami nti ssebo tewasiga nsigo nnungi mu nnimiro yo kale yali etya okubaamu eŋŋaana ey'omu nsiko n'abagamba nti omulabe ye yakola atyo abaddu ne bamugamba nti kale oyagala tugende tugikoolemu naye n'abagamba nti nedda mpozi bwe munaaba mukoolamu eŋŋaana ey'omu nsiko munajjiramu n'eŋŋaana yennyini
wano mu lwasa kuma omusanvu n'agamba
37 says
Matayo sura eya 13 lunyolwa 3 mu musanvu n'addamu n'abagamba nti asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu ennimiro y'ensi ensigo ennungi abo be baana b'obwakabaka n'eŋŋaana ey'omu nsiko be baana b'omubi
owulidde ekibbaawo
what happens
ensi mwetulima
mwetusiga plow and sow
obola bye bulungi ebintu
bino I think you've seen clear the things
bulijjo bado esigawa
all long way have been sowing
sigamo mafuta ga msumba
so anointing of the pastor
ebintu ebyo bwe bitwe bitambudde
mu nsi things have moved like that in this world
naye nga twagala okutegeeza abooluganda
want to tell brethren
ensigo etuzaala
the seed which passed us
sinsigo ya mubiri
is not a seed of the body
and sinsigo gwao
and it's not a perishable seed
yomoyo.
We are on a spiritual seed
yes yebazi
praise Jesus
langa mpite kisoke sulesi esoka
first Peter chapter 1
atugamba kunsigo eno bwa
tells us of this seed like this
Peter kisoka esule esoka
first Peter chapter 1
katurabe olonyirino olwabiri mwesa
Peter kisoka esule soko nyirwa 2:3
First Peter 1:23
Bwe mwazaalibwa omulundi ogw'okubiri sina nsige gwawo wabuleete gwawo n'ekigambo kya Katonda ekiramu ekyoluberera
owulidde bulungi ensigo
etaggwaawo
yensigo y'ekigambo kya
Katonda
kigambo kya Katonda yani
ono
Yesu yebuzibu
ye
mukama waffe ani
ye
mukama waffe Yesu
yensigo
eyo yatuuza alaffe
ate
kaakati olw'okuba ensigo eno yateekebwa mu
ttaka
n'evaayo n'emera n'ezuukira
Grew and raised up. Everyone who believes raises with it.
Don't
need to sow any other seed. But they have said the seed is the word of God. It is the unimperishable seed. Behold, all things will pass away. But the word of God will never pass away. Praise Jesus. If the seed is the word of God, he speaks like this.
No, ayogerwako bwati omwoyo mutukuvu.
He spoke of like this by the Holy Spirit.
Yokana 14.
Yokana esule soka olunyirirwa 14.
John 1:14.
Agamba bwati. Tulimu Yokana esule soka olunyirirwa 14.
John 1:14.
Kigambo nafuka omubiri nabeerako gye tuli. Netulaba ekitiibwa kye ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka Katonda Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima.
Kigambo mwenyini gwe tumanyi ng'ensigo.
The word himself you know as the seed.
Yayambala bulungi omubiri n'ajja ku nsi.
Cloth flesh came on the world.
Ate twamuziikayo ne mu ttaka.
And we buried him in the ground.
Ng'ensigo yennyini bwe bagiziikayo ne mu ttaka.
Just as the seed is buried when it's dead.
N'emala n'emera.
And it grew.
Kwe kuziikira okwo kwe yazuukira.
That's the resurrection raised.
Say,
I'm the true vine now.
I've
no more a seed just.
I've
grown from the seed.
I've
reached to bear fruits.
And
you raise with me. Gone from being seed. We have to bear fruits.
Your fruit
will be the seed of my word.
For it will
be sold in others. Praise Jesus. We
had
locked on the word seeds.
And we
are not gotten revealed what it means.
We
moved on to so things never understand. But this word
was not brought
to be a broad word.
Like
he speaks in John 5:39.
Munoonya mu byawandiikibwa kubanga mulowooza nti mu byo mulimu obulamu obutaggwaawo n'ebyo bye bitegeeza ebyange
nti ye yali mu byawandiikibwa byonna yensigo eyo
gy'olaba
mulimu buli nsigo eya buli
ngeri
mu nsigo emu
bweri
ezaali ensigo nyingi
eyinza
okuzaala n'ekubulira ku bya Yerusaalemu
eby'omuggulu About the realm of heaven, and
the
treasures of the third heaven.
Yes, he was
raised Jesus. You're free to go and sow. You may say, let me go sow Jesus.
The seed
of the world to grow. This time I'm going to sow on the third heaven.
That
seed will go in people's hearts.
Let me sow.
Concerning hell, show them how hell is.
You
move on to sow. Means
you're
a preacher.
The
pastor of the word.
Yes,
praise Jesus.
Good
prophet of the word of God. You are an apostle.
Every
time you see
anymore
you sow, it comes to pass that the preacher can eat of the gospel.
For
you put a seed but it has grown green fruits.
You're
the one you preach to.
Yes,
praise Jesus. Because that seed grows in them, they grow fruits of the Spirit. The fruits of love, of wishing others, of giving, and things like that.
Yes,
praise Jesus.
The
problem which has been on us.
You
hear the word seed, you can't get explained.
But we moved
on to say, let's give the seed of the Lord.
And it was already
we had some 22 that you have to sow.
And
you said you sow in tears and you reap in joy. But you sow what?
It is
there to sow, but what do you sow?
Mpozi asiganga akaba kiri mu kyandikwa ki Ekyonga mwakitambuliranga mwedda kiki ekyababaako asiganga akaba
you saw in tears
akungula asajuka
in joy
naye ekikyo siganga okaba
but what is so in tears
wanga twawulira abagundi abatukuvu nga bagamba
we had a sense
batibo olw'ekigambo kya Katonda
with the cube of the word of God
bali mukisiganga ine babasingana ne bakuba emi
so we they found them and they beat them
ne babavuma
and they beat them
era naffe tusiga tukaba
we too we saw crying
obulira omuntu n'amasiganonenaku yonna omununule
naye
nga yagenda maaso n'okuvuma
olimusinaye
era tusigala tukungudde obulamu butaggwawo
n'emirembenetusanyuka
era nga
bwe
omanye enjiri ebadde nnyo mu mubiri
buiseera
siganga okaba
kati
n'ojjukira
sigaza
kapolotyako mubadde mu n'akayumba
But Lord, I have to sow it in tears. Now the problem is here. God speaks to 2 Peter. Chapter 1, verse
1.
What he gives is used for life and for serving him.
God told you,
get the rest you've remained with to help you.
And go
give it to the Lord. Lord, on my account, I'm running with 5 million and have nothing. But I'm going to sow them in tears. I will reap in harvest. That it took you
out of it. When
they were weary and burdened.
Even
the rest of their spirit.
He
us back into tears.
He
gave us a spirit of fear.
But
of saying our father worthy.
Chitafu.
Our father.
And
so you're weeping, Lord.
I'm
going to take it without taking the, telling my husband.
You
slap me, but I've sown it in tears. I think you see how life has been.
Beat
me, but I was so in tears.
And you just
steal a land title and become a thief. And you take it out.
Never jamukama.
I thank the Lord.
He's
given up his strength.
I
sold this land title. But you are waiting for
the Lord. When you go back,
put him here. Praise Jesus. One day we fellowship, they brought a man.
He
preached of the sin and we got healed of the hearts. And my husband kept 50,000 with me. I didn't tell him I'm going to give the money out. I put in the envelope, took it. He came, asked me for the money, gave me. I told him, don't ask. I sold the money. Let's wait for harvest.
Kubanga mulimu n'abakwata obuwumbi n'obukadde n'amayumba n'amamotoka ne bagenda nga bakola
weba
naye otandika bwoto ku levo esooka
bitwale etaano esatu
kubanga bagenda yagamba akungule asiga
ebitonoakungula bitono
asiga
ebinakungula
bingi
kati
bw'oleeta obutono oganaye
anzireyo
leeta ensiga ewererako
dda
kati mwabeeranga eyo nga mubba ssente z'abakyala bamwoba
ez'abaami
n'abaana nga babba ez'abazadde
baabwe
oba mikwano gyabwe nebeerabira etteeka nti tobbanga ate
gyeriri
kati ne babba tebasobole mbu okusika yesu
yeebazibu
kati baabasoma nebeerabira etteeka
eryokubanga
osooka okulaba nga waliwo ekisa n'obwenkanya
n'okukkiriza If people give out their offerings, all person has brought her property, don't have mercy? This seed I've brought it. It was the land for my grandchildren. And sold it that they have peace. All persons praise the Lord. Glory be to you.
And
pastor has no mercy. You pass the part. Abraham has one child. He is sowing the child. Now take back your Isaac.
See
your faith, the lamb.
God has passed. Abraham,
Abraham remained with Isaac. Don't offer him living. The prophets and apostles.
And pastors.
Bring in a tea and a massive thing. Nothing. Maybe just hear them. Makes you so Isaac. He never forgives you for Isaac.
And
God forgave Abraham. He told him to leave Isaac.
But
this was have to cut off the head of Isaac. Things in churches, they which seem right copy the same things. For revelation wasn't with them.
Without
revelations, but people are destroyed. Revelation can do what destroys you yourself. Don't say God troubled you.
You
yourself for lacking revelation trouble yourself. God destroyed for many fasted so much. And they got sick much. Others died in the system. Others in spirit they died. They no more can read the Bible. Even when they look, they see different things. They no more understand.
Because
they told them,
after
saw the seed of the offering of 40 days past,
that God will give him
the Holy Spirit.
Not
seeing the Bible making you pray to be given the Holy Spirit. Repent, you'll be given a gift of the Holy Spirit. But things that God perverted. God has given us grace.
We
be able to align things by the Holy Spirit as He leads us
in
much revelation.
1 Corinthians 15
38 speaks of this, of the seed
of
the word of God, that seed which raises us with Him, and we no more need to be put in the ground,
that
we raise up and get out like a seed is put in the ground. We need to sow the word and raise up there. As they preach today, you raise up, you preach, you become a disciple, we baptize you, and you raise up.
Don't
need to pass various 3 days like of Jesus. Things changed. Jesus was a real seed.
He was to
put
it
on the ground and raised up.
He
came back with much fruit. Much fruit it is us. Like you put one seed in the ground.
Out of
which comes many beans.
But
Jesus from the ground.
He
died to reaching hell. Came out with
matabi,
the branches. The seed of a bean is one. And it gets out.
It brings
beans on every side. And there are many beans.
See,
he too is like that. You need to bury you as a seed now.
You now
raised with him. And the seed has matured. And begin to be branches.
In
the name of Jesus.
Bakolinsa chisoke sura ya 15 olunyo lwa 38. naye Katonda ajiwa omubiri nga bwayagala.
Kuddeko kwa gulu asatu mutano.
Bakolense kisooka essula ya 15 olunyo lwa 3:5. Naye omuntu alyogera nti abafu bazuukizibwa batya era mubiri ki gwe bajja nagwo. Musirusiru gwe gyosiga tebannamu wabula ng'efa. Ne gyosiga tosiga mubiri oguliba wabula empeke enjereere. Pozi ya ngano oba ngeri ndala.
Kusika kuna okuwa mubiri.
You saw the one of the body.
Na hewa gena kunywa ngeri Yesu yalimu ensiko.
But that explained how Jesus was a seed.
Na teke bwayo mutaka.
It was put in the ground.
Ya na hako maone ebibala.
And it came out with fruits.
Wanga agama antijo sige fira yo mutaka.
You see what you saw dies in the ground.
Wanga to sige gena kuda.
For what you saw, it doesn't come out.
Yambulo kwa mubiri kwe genze na
kwa. And all the body it goes with.
Ne dano mubiri yo mpia ne nabala labaji weko maone.
A new body and comes out with many others.
Because
fruits are preaching to us.
It's
the gospel creation reached everywhere. Jesus could not raise us from hell. And our body the ground where they are. You go plant a bean seed. See whether what you put down is what you get out with. The spirit is within which grows. And though the body throws it off, and it gets out, and comes out with many beans.
It's
the way Jesus raises up and gets back. Counting to be with the living seed with the word of God. And
we
continue to sow in others.
First Corinthians 15:38. Naye Katonda ajiwa omubiri nga bwayagala, era buli nsugo ajiwa omubiri gwayo yokka. Ennyama yonna si nnyama emu, naye endala ya bantu, n'endala ya nsolo, n'endala ya nnyonyi, n'endala ya byennyanja. Era waliwo emibiri egy'omuggulu n'emibiri gy'oku nsi, naye ekitiibwa ky'egy'omuggulu kirala n'ekyegy'omu nsi kirala, ekitiibwa ky'enjuba kirala n'ekitiibwa ky'omwezi kirala, n'ekitiibwa ky'emmunyenye kirala, kubanga emmunyenye teyenkanakana na ginnaayo kitiibwa. Era n'okuzuukira kw'abafu bwe kutyo, gusugibwa mu kuvunda, guzuukizibwa mu butavunda.
Kaakati ndowooza olabye engeri y'okusigamu.
You see how the sowing appears.
Mukama waffe Yesu yateekebwayo ng'ensigo.
Jesus was put as a seed.
N'omubiri ogufuula.
With a rotten body.
N'akoma n'omubiri ogutakula ki?
Came up with an imperishable body.
Naye ate tujjukira.
But remember.
Wakolosa Yesu esooka.
Colossians chapter 1.
Wazuukiramu naye mu kubatizibwa.
Raised together with him through baptism.
So ebadde ensigo ey'amaanyi gye tugoberera.
Been a powerful seed following us.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Buli mulembe ogw'enjawulo.
Every different generation.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus. That's why it says in John 15, as we wind up of the seed, we're going to pray and accept the seed grow in us.
Yes,
praise Jesus. And this seed has moved free to others and to pray in it.
He
said, when you abide in me, what's abide in you?
That's
all you need, I will give you to you. Take him as a seed sown some long time.
We
pray for our seed which was put in the ground. Already in our hearts it's there. That's the word of God. Now God will accept.
What
we are going to do as the word commands us. Let's read brief John 15.
John 15:7. Bwe mubeera mu nze, n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe. Musabenga kyemwagala kyonna munaakikolerwanga.
Owulidde bulungi.
You hear clear?
Bwe mubeera mu nze.
It abide in me.
Nange nga n'ebigambo byange biri mu
mmwe. My words abide in you.
Musabe kyonna kyemwetaaga.
Ask all you need.
Kinaabakolerwanga.
It will be done to you.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Waggulu yatandise agamba tujeye muzabibu ogwaddafe
muli matabi. The true vine, we are branches.
Yes, he was.
Praise Jesus.
So, chetumwe baliza mukama.
Well, we thank the Lord.
Chate chandi badde nsiku.
What would have been the seed?
Usande jatugenda soma pye twitter.
Next Sunday we're going to study the pledges of offering which are vowed, they which remain.
Of
the free will, of the thanksgiving, of the helping. It's what came in the place of all the seeds. It was offered after it was revealed.
Yes,
praise Jesus. It came to the rightful seed of the word of God.
You
want God to arise for you early. You have to help.
You have
to have vows
or
to help
or
to freely give.
Yes,
praise Jesus.
Yogera, misa,
what
is
58? And you do that,
life
will quickly come for you.
And
I answer before you call me. Righteousness will recommend you.
This
that recommend you could not do that.
And
the Holy Spirit has been forcing on us.
Try
to align the prayers we pray.
Wrongly.
But we thank Him.
When you
come to start,
we
move on, know how to work.
He
gave it to helping and became the soul.
He stood
to vow as it was required of us, and we claimed to sow and give him the first fruits.
Yes,
praise Jesus.
We
refused to thank,
we gave
the thanksgiving offering, and we went to the seed.
Yes,
praise Jesus.
This
time we have to balance them.
For so
even the tithe and the offering is not fulfilled with them. The tithe well, but the measurements are not balanced with the offerings.
You give 10,000
a tithe, and you give 500 offering. And
you say
measurements are not balanced with the
testimony.
Spent money in the seeds, and the other things which we studied
all.
But let's go in prayer.
Kitafu mulonji tukwebaza. Kubaka nkano tumulisiza kubikwatagana ekigambo kyo. Era nga bwategeeza Matayo sura eri ey'omukaaga. Onyolwa asatu paka asatu mwe Mungu oyogera. Yabamu wanga banoonya bebeetaaga era ne bayayana mu makubo gaabwe gonna agera buli ngeri. Naye mmwe musooka munoonya obwakabaka n'obutuukirivu bwabwe n'ebisigadde binaabongerwako. Sebo kitafu muyinza ebintu byonna. Tukwebaza kubanga n'olwaleero yongedde tubikulira ebikwataganya ebyama by'obwakabaka bwo era n'obutuukirivu bw'ebintu ebyo byonna ebirina okubeera kubanga tusoose okutegeera ssebo kabaka bakabaka nga tewajja kusanyawo mateeka newankubadde bannabbi nga bw'oyogedde Matayo essuula ey'okutaano onyola 17 ssebo Katonda ffe omulungi wabula wajja kutuukiriza era oyongedde okutuukiriza ku biweebwayo eby'ensigo olwaleero oyongedde otumulisiza ne ntutegeera ensigo eyo nga bw'eri ssebo kabaka bakabaka tumanyi nga wategeeza ng'osinza ssebo Katonda affe Ebulaniya essuula 8:7 paka olw'8 oyogera nti singa tewaliwo okunenyezebwa mu ndagaano enkadde era tewandibaddewo bbanga lya ndagaano mpya naye osiŋŋana okunenyezebwa mu ffe kale ky'ova ojja n'endagaano empya Mukama okulongoosa ebibadde bisobaganye n'ebitaabikkulirwa otunenyeza nnyo ng'oyogera Matayo 13 okuva ku 13 ng'ogamba tuweewaawo Mukama baali nga bawulira naye nga tebategeera nga tebategeerera ddala era baali balaba naye ng'okwetegereza tekuliiwo n'olyoka ogamba ntuweereddwa omukisa okumanya ebyama by'obwakabaka bwa Katonda Mukama otubikulidde ebigambo ebikulu nange osinzidde ng'ogamba ensigo yasigibwa ky'ekigambo n'ettaka okwasigibwa y'ensi eno ayi kabaka bakabaka tukulabye oli nsigo ennamu eri mu Peetero ekisooka essuula esooka okutandika ku nnyo olusiba Katonda ffe okukkirira ddala kabaka bakabaka weebale kitafumiza ebintu byonna tubikulidde obw'ensigo eyo ekigambo kyo Mukama era tuyize bwe tunaagenda okkisiga mu bangi abali ku nsi kuno Mukama nga tubuulira enjiri nga tusumba nga tusomesa era nga tuli batume mu kigambo kye kimu ogenda ng'okusiga ekigambo kino mu mawanga n'okwetegerezanga bwe tusize mu mitima gy'abantu egiralimu egirali gya jjinja egirali mu maggwa aye Katonda ffe omwesigwa era okutali musanyu wabula ettaka ejjibu tunaasiga ekigambo kyo Mukama mu bantu bonna tutegedde Mukama nti ebiweebwayo ebyaweebwangayo ng'ensigo byatusibwa ne biyingira mu kigambo kyo era tuna Mukama ebyalinga ebyokuwaayo ng'ensigo twali n'olyoka otugamba tubikozesenga mu kuwaayo okw'okweyama okuwaayo okw'ekyeyagalire okuwaayo okw'okuyamba n'okwebaza ayi kabaka bakabaka bwe tumala okuwaayo ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo weebale ssebo Katonda ffe omwesigwa nanga oyongedde okutumulisiza leero oyogera nti ensigo ey'ekigambo bw'ebeera mu ffe naffe nga tuli mu yo kabaka bakabaka tusabe kyonna kye twetaaga oyogera mu Yokaana essuula 15:7 bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange mummwe musabe kyonna kye mwetaaga kinaabakolerwa Mukama twanoonya engeri yonna ey'okwanguyizibwamu okugabirirwa ne tusiganga katusikira okugenda mawanga katusikira okukola ebintu byonna mukama ebyatagwananga naye oyogedde ng'ogamba ngaosinzira mu Yobu ey'40 olw'olwekumi n'olumu ng'oyogera ogamba nti ani ku mmwe yasooka okumpa ndyoke musasule era ng'oyogera ng'ogamba ensi n'okujula kwayo byonna bibyo sebo kabaka bakabaka teri kufayinza okugamba mwe yasize olyoke omuwe teri kufayinza okugamba tiyakuwadde olyoke omuwe sebo katonda fe omwesigwa tukwebaza bwebaza kubanga ebyonnaku wabituwa aye katonda fe omwesigwa oyogera ng'ogamba ow'omukka bonna abali ku nsi era nga tutambulira muggwe mukama n'amaanyi era nga tumanyi mukama kuba tubumba mibiri gy'abamama baffe gye tutaali ezabuli 139 n'otuwa emikono n'amagulu n'ebitundu byonna eby'omubiri byonna era watukwezaamu n'amagumba nga muyobu 10 naye tukwepankiddeko mutukuwadde era nitwepanka mbutusize so nga nedda mukama tutodde ku bibyo tusonyiwe era osasire obutali butuukirivu obwo bwe tutaamanya bye twali tukola mukama newankubadde ng'obutamanya tebutugisaako musango ne wasooka okwogera mu kawatume 17 okuva ku lw'19 paka olw'asatu naye oyogera nti ebiro ebyobutamanya tewabitubalira wabula olagira abantu bonna we bali okwenenya tuli mu kwenenya mukama etusaba otusaasire twakusikaasikanya twakukwata amataayi etwakusaamu kitiibwa kubanga mu Malaki essula esooka n'olw'omukaaga ogamba olw'omukaaga ogamba nti omwana asaamu kitaawe ekitiibwa n'omuddu mukama we n'obuuza bwe manga nze kitamwe ekitiibwa kyange kiriwa era okutiibwa kwange kuli luuyiwa twakusikaasikanya nga tugamba tukusizeemu nga tugamba tukuwadde nga tugamba tukuyambye naye mukama mu ebyo byonna bye twaleeta tewali n'ekimu kye twakuyamba tetwasooka kuwaggwe kubanga ebyo byonna bireetebwa olw'okuzimba ffe bennyini nnyini aye kabaka bakabaka tusaba osonyiwe era tusaba otusaasire otuwe n'okusiima okungi mukama otuwe n'okusaasira okungi kabaka bakabaka ensigo y'ekigambo kyo ng'egenda mu maaso n'okumera muffe era naffe nga tunaagisiga ng'ebala ebibala ebingi amawanga amaanyi kwe bayinza okulya ebibala eby'obutuukirivu ebibala eby'obulokozi byeyogerako mu Bagalatiya essula ey'okutaano sebo kabaka bakabaka ebibala eby'omwoyo ebyokwagala n'ekisa n'obwenkanya kale nga tuvaamu ensigo ey'ebigambo bya sitaani ebigambo byonna ebibi aye katonda ffe omwesigwa okulowooza n'okufumitiriza okubi obwenzi n'obubbi nga tubiteeka wali sebo kitaffe omwesigwa tulyoke tusiga ekigambo kyo amawanga gonna gakirabe era nga kimera era nga kibala ebibala sebo katonda ffe omulamu tukwebaza kubanga otubikulidde ebyo era otanula okukola mwesigwa waffe kitaffe omulungi n'omwana n'omwoyo omutukuvu era osindika bamalayika b'obugabirizi abali mu kubikulesula omukaaga olw'okuna n'olw'okutaano abalina ebipimo abalina minsaani bagende nga bapima byetwetaaga mulamu none mukuweereza kale bagabiire ekkanisayo si ffeffekka mukama abali wano naye ne bonna abali mu nsi abakuyayanira abakwetaaga mukama nga bagamba mukama waludde okutuddiza ekirabo ky'okujjukiza kubanga bingi tubyerabidde twasinzira mu Malaki essuula ey'okusatu onyola 13 paka 18 okabanga abaliyo beemulugunya naye n'ogamba nti webalidda baliyawula akuweereza n'atakuweereza omutukuvu n'atali mutukuvu tukwebaza si mukabaka bakabaka kubanga ne leero tukwenenyereza mukama wetwasooka okuleega ensigo nga tusize aba tusigisiza tusize amayumba mukama abamu ne tusigalirawo so nga bayogera mu Peetero ekisooka ekyokubiri essula esooka onyola okusatu obuyinzawo bwatwa bye twetaaga tubikose mulamu none mu kuweereza naye mukama bandusigisa ebyo byonna ebyasooka twasiga amayumba twasiga amataka twasiga ne byetwali twesigalizaawo ebitinitini ebyokutuyamba bwe tunakuwala bwe twasulanga mu makuŋŋaaniro bwe twabonaabonereeyo mukama twalaba bingi eby'obulokozi ebizitoye era sitaani yaleeta okuvuma kungi ku bulokozi bwo mukama naye tusaba leero okkirize okudda kubanga wayogera osina Matayo 11 25 paka 3 otuyita ffenna abakooye n'abazitowereddwa tujje tulabe ekiwumulo ky'emyoyo gyaffe naye twazitowererwa nnyo mukama kubanga twasiga ebitategereka twawaayo ebyaffe twavumibwa nnyo kubanga ebimu twabinyaganga bunyazi n'obibba omwami n'obibba ku mukyala nga tategedde n'ogenda mugwe mukama agambye obisige mukama tusaba osaasire kubanga abamu twasiga ebyali bisigalidde eby'okuyamba abaana baffe be watuwa aye kabaka bakabaka eby'okuyamba abazadde baffe ne tumanye tujja nitukugamba bye twandiwadde bazadde baffe twabiwaddeyo eri mukama wabe twayogera mu Matayo 23 wali otunnyonnyola abafalisaayo bye baakolanga mukama baasigisanga n'akasigaddeyo konna ne bakaweesaayo omwana bwe yaddangayo ng'agamba abazadde be kyennandikuwadde nakiwadde wa katonda mukama watuvunaana ogamba ogwo musango naye mukama tuli wano leero olw'abaana bo bonna abali mu nsi yonna tuyaayaana otuddiza essanyu ery'obulokozi wayogera sebo katonda ffe osinzira mwoyo mutuku mu zabuli ya 5:12 onzirize essanyu ery'obulokozi era onyweze n'omwoyo w'eddembe kale mukama otuddiza essanyu ery'obulokozi era otunyweze n'omwoyo w'eddembe wagamire ekkanisa ebikola by'abatume mukama naye tali n'omu yasiganga bayibuli egamba ne baleeta ku bigere by'abatume nga kyeyagalire ng'obweyamo ng'ebimu eby'ekumi n'ebiweebwayo buli omu naye bwanga obwetabwe bwali era mukama baaweebwanga tetwalaba mu batume yali ng'asiga nsigo tetwalaba mukama yakola ebyo naye ensigo eyatusigisibwa mukama sigwe wagiragira mukama kubanga waragira kigambo kyo tukwebaza kubanga olidde okusaba kwaffe era otanudde okusaasira bonna abakuyeeyanira mu nsi yonna mulinnyirira mukama waffe yesu amiina.